waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
mas-uul sare oo ka socda qaramada midoobay ayaa aad u daleecayay siyaasadda austreeliya ee ku aadan dhanka dadka magangeliya doonka ah ee iyagu ku sugan naru iyo b n g madaxa waaxda aasiya iyo basifiga ee hay-adda u n h c r indrika ratwat ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee u n-ka ka socda oo markaasi isagu yimaada xeryaha ay austreeliya mas-uulka ka tahay ee ku sugan naru iyo sidoo kale baba new guine booqashadan uu ku soo gaadhay goobahaasi mas-uulkaasi ayaa kadib uu u kuurgalay xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin kadibna uu arrintaasi faallo ka bixiyey lana wadaagay warbaahinta master ratwat ayaa sheegay qaar ka mida buu yidhi qaxootiga ku sugan naru in ay xaaladoodu ay aad ooga daran tahay 700,000 ee qaxootiga ah ee iyagu rohingyaha ka soo jeeda ee waddanka bangaladesh ku nool iyagoo ka soo qaxeen waddanka myanmar qaxootigaasi rohingyaha ah ee u soo qaxay waddanka bangaladesh ayaa waxa ay uga soo qaxeen waddankoodii kadib markii ay ciidamada myanmar ay colaad la beegsadeen taas oo haddaba hay-adda qaramada midoobay ay ku tilmaantay in ay tahay arrintaasi isir beegsi ama isir tirtir
I have worked in quite a few places over the years in emergency situations. I most recently was in Bangladesh where we have a million refugees who have crossed over from Myanmar.
meelo kooban ayaan sannadkan gudihiisa ka soo shaqeeyey dhanka xaaladaha degdega ah goobihii aan ugu joogitaanka badnaa haatan bangaladesh ayay ahayd halkaas oo aan ku hayno 1,000,000 oo qaxootiya kuwaas oo ka soo cararay myanmar markii aan fiiriyey buuri xaaladda halkan isagoo markaana u jeedaa naru si gaara dhanka xaaladaha xanuunka dhimirka waa arrin aad u naxdin leh takhaatiirta nafsiga ah iyo sidoo kaleeta dhinacyada kale ayaa waxa ay ii sheegeen in halkani ay tahay mid ka mid a meelaha ay ka jirto xaaladaha ugu badan ee islahadalka iyo murugada iyo weliba murugooyinka iyo islahadalka ay bulshadu ay kala dhexlaan masteratwood ayaa isaga oo ka hadlaya xaaladaha gaarka u haysta caruurta ku sugan naru waxa uu sheegay in 40 caruura ay noloshooda dhan ku qaateen waddanka naru iyada oo 50 kaleetana ay noloshooda kala badh ay ku qaateen xeryahaasi qaxootiga ee naru mas-uulkan ayaa sidoo kaleeta waxa uu sheegay in xerada qaxootigu ay qoysas fara badan oo halkaasi ku sugnaa in ay kala geysay
where the mother and her siblings are in Australia for medical treatment.
Waxaan arkay gabadh yar oo 14 jir ah oo aabaheed naru kula nool halka ay hooyadeed iyo walaalaheed ay Australia joogaan xaalad caafimaadna halka ay u joogaan gabadhaasi yari waxa ay ku sugnayd xaalad quusasho ah buu yidhi iyadoon bannaanka aan uga soo bixin qolkeeda muddo bilo ah iyada oo weliba xitaa aan qabaysanin waxayna ku sugan tahay gabadhaasi xaalad islahadal iyo walaaca waxaana loo baahan yahay xaaladaha noocaas oo kale ah in laga fursado dadka xeryaha naru ku sugan ee magangelya doonka ah ayaa culaysyada ay sheeganayaan mararka qaarkood waxa ay gaarsiisaa xaalado kaleete oo daran waqti aan aad u fogayn ayaa wiil 10 jira loola cararay austreeliya kadib markii uu halkaasi isku dayey in uu naftiisa dilo wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha gudaha bita datan in haddaba xaaladdaasi markii ay taagnayd uu yidhi way ku filan tahay haddaba naru in wiilkaasi xaaladdiisa lagula mucaamalo balse ugu dambayntii waxaa awood loo yeeshay in loo soo dhoofiyo wiilkaasi gudaha waddanka austreeliya si halkaasi naftiisa loogu badbaadiyo masteratwood ayaa sheegay in xaaladahaasi dadku ay naftooda wax ku yeelaynayaan amaba gaadhsiisan isdilka inay calaamad u tahay duruufta ay ku jiraan mas-uulkan ayaa sheegay in aynan keliya ahayn waxa ay caruurtu mutaan in haddaba marka ay xaaladoodu daraato in loo ogolaado in austreeliya lagu soo daweeyo balse sheegay in ay tahay in ay ammaan helaan iyo sidoo kale inay helaan ilaalin iyo weliba in xaaladahooda gaarka ah la tixgeliyo mas-uulkan ayaa sheegay in qaxootigan waxqabadkooda dhanka ku saabsan aayahooda in austreeliya ay maraykanka kala hadashay xilligii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne barack obama iyada oo qaybo ka midana qorshahaasi laftiisa dib u dejin loogu siiyey gudaha waddanka maraykanka balse waxa uu sheegay mas'uulkaasi in uu jeclaan lahaa in uu arko dowladda oo iyadu horumar ka sameynaysa dhanka arrintaasi, isagoo weliba si gaara soo qaaday in dowladdu ay dib u eegto qorshihii waddanka New Zealand ay soo bandhigtay ee ku saabsanaa in 150 qaxootiga oo ku sugan jasiiradda Manus ee Papua New Guinea in ay doonayso inay dowladdin ka siiso gudaha waddankeeda, balse qorshahaasi lagama soo dhaweynin dhanka xukuumadda Malcolm Turnbull.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.